seven, ten ngu seven, sekuqale nequde, thoka vuka uyobanda, ekuseni ngu seven, ten ngu seven, sekuqale nequde, thoka vuka uyobanda, thembeni na,
akhele ingubo mngani wami. Uhambu yosebenza usebenzile ingane zakho nawe wazi wakumuzi Tintanga zakho zikushile Ulibe lokudla utshwala ujaha amantombazane into engasileleyo Isala kutshelwa sibona ngomopho Nakusekholi Awuzimiseleni na Kheleni ngempilo yakho Yeni
Tekuseni ngu seven Seni ngu seven Sekuqale nequde Thoka vuka uyobanda Tekuseni ngu seven
Abungenwe yini na Wakhala nyonini la kuwe Oh yeah, ukuloku kuzwa ngente yodwa njalo Abungenwe yini na Wakhala nyonini la kuwe Oh yeah, ukuloku kuzwa ngente yodwa njalo Mangebona utshwala amantombazane Mangeloko phuzo tshwala kudliwe imali Ekhaya basakwazi Bayakhala bazalwe Embezi zomzala eweli phansi Kuzeka Lalela
Tekuseni ngu seven Seni ngu seven Sekuqale nequde Seni ngu seven Sekuqale nequde Thoka vuka uyobanda Tekuseni ngu seven Seni ngu seven Sekuqale nequde Thoka vuka uyobanda Thembeni na